A-Town King Snani, baby. Swerve. I do what I do and I like it. I do what I do and they love it. Nguo mi ubai toi make. Tizi mi upiga kabisa bitch. Ganji ni mejeza kwenye poke. Na washikisha nawe kama socket. Da kuchi clean, then I lick it. Suicide ties, then I kill it. Marapa wanaza ovyo ka Dre. Bila pinya na wabit ka Dre. Instrumental, beats by Dre. Sacramento, mindyo pa Dre. Trap town, A-town, better test this. Mtani, bado na ball ka test this. Na leta changes bila kwenda westy. Hata kanya anajua siyezi west beat. Mafans wako anajua wezi compete. Mafans wangu anajua weni photocopy. Niko juu mtu wangu wezi catch up. Hata gifts zetu wezi wrap up. Christmas, we ndio Santa. Bila slippers, bado mnanipata. Bila fimbo, bado na wachapa. Shwenyu wote na wakata. Fanya kolabo na Tyson yezi kuwa hit. Na bila vidoleza miguu uwezi kuwa fit. Kuja na elevator uwezi kunilift. Blessing kibao kila day ni sneeze. Kwa bank zoo zimedoze pay slip. Mini coke buda weni Pepsi. Mini gore buda weni FC. Na spendi beef mi uenda KFC. All black everything. Mayday, TMT, Mayweather payday. Hini brandy unezo uliza Ray J. C comedy mi apana KJ. KJ ni ungeza sauti ya TNJ. Lights, camera, actions, menje. 8888, triple. Kila day na spit na shame. Versace on me, you see me. Balenciaga, you see me. Gucci Prada, you see me. I know you hate, but you see me. Jewelry muaga on TV. Nafanya rap na sound so easy. Uko gym TZ, uki lift weight. Niko street BC, niki lift 8. Swerve. Yeah, Hergat, still on T.O.P. Ira ya na ingaria, nata misi dobi. King of the A-Town, I'm here to stay, manze, you better get used to me. King, siendi mali. King, 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 king. Lazima ni stress, George, ira ya. Si lazima nitembe na crown kwa kichwa, zo. Nikinyo wa punk, you know kwa gani crown. A-Town forever, keep better.